Kimi nanda none baravuga ngo nkwe singira ubona umva ngo nkwe singira ubona umva ngo nkwe iyi mihandira dukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe singira ubona umva ngo nkwe giko buri muzika rekare mu gitondo utaracya ngo nawurana nyiri cyondo ibyo nunze byose nkashyira muri mukanda ngo atagira inige mfatira wifata niyimye ibyana by'ikigali ngo nasara namakundi y'inatata naniraha komeza guhiga ubu bukaro bw'inakwira ngo ndebe niba nanjye nzakakwira n'amatage yahagurutse arashaka ko nangara birenze nyagasani imana nyize imbeba ereka inzira y'uko nzitera mana nabara twavuye ibyuya batureba dutigitaba bakiryamye iyi mihanda iradukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe singira ubona umva ngo nkwe singira ubona umva ngo nkwe iyi mihanda iradukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe singira ubona umva ngo nkwe zangagari nasetsaga nazo koleri yarazifashe maze nazo zinjira ishyamba ntizishaka kumva imihanda none amatage yahagurutse arashaka ko nangara birenze nyagasani imana nyize imbeba ereka inzira y'uko nzifera mana nabara mana nabara iyi mihanda iradukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe singira ubona umva ngo nkwe singira ubona umva ngo nkwe iyi mihanda iradukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe singira ubona umva ngo nkwe.